kapali onuanu kauanoe i kamakani polonahe kauma kahali ano kuone hanaue
ei ame a uko holali kapili a Ana I kumaka papalu I kalili helui kia aloha no ka kaua huake
Amarie 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 Amarie
Kaua puake.